downloaded from westsidemusicblog.net.
Don't set him as even the guy. Ulipe anga kuchite advice. Magero wa pambali balimbwe. Mkazi wa kunyumba alema. Sembe ndiwe mune kodi unga shanche. Mwadi unga shanche iwe. Sembe ndiwe ngati ndiwe buta. Kodi unga shanche. Mwadi unga shanche iwe. If she did the same to you. If she did the same to you. If she did the same to you.
How do you sleep at night? Upani sabwanji kutuona tulo. Lie after lie you are tell. Every night laying in a different woman bed. Isha munganiwe. Scandal after scandal. Ushe unganite. Kanonganiwe. Scandal after scandal. Oh, oh, oh. Ala uwa fitala. Akai muena. You better open up. Kasuma fona. It's better umuze. Kati ulibe interest.
Sembe nzendiwe. Sembe ndiwe mune. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe nzendiwe. Ngati ndiwe buta. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe.
Imagine you guys in your send the account up and job.
You a pity sabo, get a veni kamba. Living at the Uba Mula Quila, Maku Kulukila, Utoyako Soma Kupukila. Ishamonga niwe, scandal after scandal, Ushe Ungarite. Kanonga niwe, scandal after scandal. Vitala, akai mwena. You better open up, nasumu funa. Osamu nama, atumu konda. Olo, olo. Ala uwa vitala, akai mwena. You better open up, nasumu funa. It's better umu uze, kati ulibe interest.
Sembe nzendiwe. Sembe ndiwe mune. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe nzendiwe. Ngati ndiwe buta. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
WestsideMusicBlog.net.
The greatest.